Yo yo yo, the game is ill.
Au sio?
Na kama we ni MC na uko real, ndio time ya kuwa kill.
Au vipi?
Get the riders on this one. Hii ni real. Kama kawa. Twende.
Yeah. Tumechill na masela ndani keto bado still. Tuna feel we kill. Tumechill na masela ndani keto bado still niggas. Tuna feel we kill. Tumechill na masela ndani keto bado still. Tuna feel we kill. Tumechill na masela ndani keto bado still niggas. Tuna feel we kill. Hii ni mada case under stress nigga. Wanajua paka court of appeal. They can't believe who is that. Keep it real, it's me. Real MC. Nakupa vitu legal, legal. Vitu matua, bado still tuna drill. Tuna sign big deals. Slitu kisopoa, tuna kukill. Hini real. Tuna checki vision, tuna wahil. One mission checki action, tuna tumia skills. Since back in the days, tuna deal with how. Bado still tuna blaze, tuna run front line. Back never, nothing but players. God no savior, no mana tuko hapa. Physical players, the illest rappers. Bomb blasters, this is how we roll. Nigga get to ride the screw. What up? What up?
Tumechill na masela ndane keto bado still. Tuna feel we kill.
Hini real.
Tumechill na masela ndane keto bado still niggas. Tuna feel we kill.
Hini real.
Tumechill na masela ndane keto bado still. Tuna feel we kill.
Hini real.
Tumechill na masela ndane keto bado still niggas. Tuna feel we kill.
Hini real.
Wako pale marapo nosema hip hop ni ngumu. Hapa cut na wachapa na wakata na pasumu. Kikosi cha mizinga tuna point kwa mitutu. Mitani wana ringo kati punch zao butu.
Tena
boy down zima wengu wanafanya ushenzi. Nakuta baba zima lenda kuimba mapenzi. Nidhami ya mta naona sasa inashuka. Wengi watoto kiume daily nyola nasuka. Wanaguru poko naimba genge na kapuka. Maneno na pia pinda na zunguka kama mota. Hakuna wakunpinga baka siku nitatoka. Bukani falme simba kila mnyama na mugopa. Haja jite bingwa licha vilo na donoka. Kamu kitaka kuringa barabara imenyoka. Waneji wana hewa hawawezi kutunga. Vina na chorewa kisha na njona wakugu.
Tumechill na masela ndane keto bado still. Tuna feel we kill.
Hini real.
Tumechill na masela ndane keto bado still niggas. Tuna feel we kill.
Hini real.
Tumechill na masela ndane keto bado still. Tuna feel we kill.
Hini real.
Tumechill na masela ndane keto bado still niggas. Tuna feel we kill.
Hini real.
Hini na wajania bila kuatania. Mafunzo na wapatia huku mwanikimbia. Mimi na furaia kwanza na wazukia. Jinsi ninavotaka huku na waika sawa. Jinsi inavopaswa hip hop imeni ganda. Kwanza soma namba haitafutika itabaki kuwa imara.
Una mara the beat. Mini kila kwenye mic. Forever ndane game na kasa kamba ili tight. Hakuna kulekeza kuchange wala nini. Hakuna kubembeleza hapa na baba real. Info neshi na walenga kama rada. Fana solution kama sani tupa shada. Na rap bullshit all beats iko new school. Hope key drama is on my downfall. So konki kwanza kama we ni konki master. Street culture patina mbogi ya makesa. Ni hip hop hip hop hip hop forever.
Yeah, yeah.
Check it out. Take it off a steal. Yeah, yeah.
Tumechill na masela ndane keto bado still. Tuna feel we kill.
Hini real.
Tumechill na masela ndane keto bado still niggas. Tuna feel we kill.
Hini real.
Tumechill na masela ndane keto bado still. Tuna feel we kill.
Hini real.
Tumechill na masela ndane keto bado still niggas. Tuna feel we kill.
Hini real.
Check it. Warap warap You should step up. Beware fake rappers now. This is hip hop. I'm not guilty. Tag style watch me. I don't give a fuck bitch. I'm a real G. I make the devil run until this one acknowledge me. In case you don't know, only truth will set you free. There's no need to take the drugs. All you need is peace of mind. Fuck the world, knowledge power. God will must be done. You cannot fool the truth and live with the hearts of people. You wonder why I'm so compassionate with the coming generation. The game is live and real. For those who betray Jesus, you cannot deny God. Fuck you. With your motherfucker crew, we're coming for you. And this is how we gotta do. If you sacrifice to God, God will sacrifice to you. If you sacrifice to God, God will sacrifice to you. This is real.
Tumechill na masela ndane keto bado still. Tuna feel we kill.
Hini real.
Tumechill na masela ndane keto bado still niggas. Tuna feel we kill.
Hini real.
Tumechill na masela ndane keto bado still. tuna feel quick in.
In the real.
Tuna chill na masela ndani ya keto bado still niggas. Tuna feel quick in.
In the real.